ubutabera n'ikintu cy'ingenzi kandi kinafasha mu kuzana healing cyangwa nakwita healing mu barokotse, kuko twifuza yuko abantu baba barabigizemo uruhare babibishe mu mahanga babibazwa. Hari igihe usanga inzego zimwe zibigendamo buhoro, cyane cyane zo muri international community. Rero iyo umuntu wagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi afashwe, tubifata ikintu gikomeye kandi kidushimisha ko ubutabera buba buri gutanga.
Muri ibi bihe u Rwanda rwenda kwinjira mu bihe byo kwibuka, kuba ubu ari bwo Eric Nshimiye afashwe, mushobora kubihuza gute? Bisobanuye iki?
Bisobanuye byinshi, ariko cyane cyane bisobanuye ko ubutabera butajya busaza, kandi n'icyaha cya Jenoside kikajya gisaza. Hari abazafatwa na nyuma yaho, hari abafashwe mbere yaho. Icyo bisobanuye rero ni uko bakoze amahano abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi bakomeza kwitegenja, iki cyabo kizagera. Haba hari imyaka 30 niyo yarumuze, cyangwa hari iri inyuma no kuri 40, nuko ubutabera buzabakurikirana byanze bikunze.
Jason Nshimye, umuyobozi wa Ibuka hano muri Amerika, ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'Ijwi rya Amerika.
Wakoze namwe.